ototobo nsu yankopɔ na wo bɔ soro ne asase na wo bɔ abɔdwe atakyerɛma da mu onyame a ɔmaa david kum goliat ɔkukudwomfoɔ na na nyame a wokasa a obi ntumi nka bi hwan kora na ɔne wo sɛ wo na woyɛ mmirikisiayi ntumi nnɔwo bɔlebɔle nyamee yɛna ase ni o brɛkɛ sɛ gyama aduei yɛna yɛyi ni o ɔbatampa a wayɛ ni da amansa nyinaa kɔn mu yɛtutum ni o ɔhe kɛse gye yɛaseda yie anwumyɛ wura gye yɛayɛ yiyi wokuntum kuduku gye yɛanwom tuo yi da
Onyame wo ye wo Aweratia na no nyame akotam akona bafo nyame enso dumuje onyame wo ye wo eje osabe me nyame akodom amanyina bebo abodine ni abomrani ne Okukunyum for Nanyami or Bosun Yasas, or Barbara Jacket, remember the moon when Yami free Titi Yamanon. What you are about in the man, Yami Hana, and no say. A John Yami will be a new soul. A John Yami on him, Yanima, baby, will be a new say. Papa, may you are you. Or Sabaman Yami could not be you are you. May a John Yami, mother, be the Congolia to Madame as you. Papa, may you are your da. Osa Ben, I'm your good of bed. I was your da. Woman, every come go at you, may you are your Debia. Asida enya ye mi shadi o nyami aya enya na sida
Fama, and yet I see, do, and yet I see, do, yeah, dear, yeah, yeah, and yet.
shed you on me, I am. May shed you on me, I am. May shed you on me, I am. May shed you on me, I am. I'm a radio.
And maybe, baby, and maybe, baby, and maybe, baby.
sekinya mio. Gabiata me po seminya mio. Obo sansa manya juma obaya kwa debi. Obo sansa manya kuna obwa obwa. Dada me po yenya mininya mio. Sasa si wa re na opua opua. Opua sasa se wa juma opua ya kuh. Opua sasa tuwe jamizi kia kwe duma opua.